Soto wakikutaka nitawasha moto peko peko kampoto hot sana wa moto tuvizie danger days mana ninataka tupate watoto.
My love is only for you, baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usimpunje ongeza utamu, simpe nobody, nobody like for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to vitu vitu. Usimpunje ongeza utamu, simpe nobody, nobody like.
Simon. Wow.